نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد تدغلي بن كاري مو كان بلا نزا ثواب زمني مؤذن منتمي أما شتا أذان أما ويتنا أنتو كبولا كنسكي تكوتي أزا سوالي وكوا كبانغا أذان إنت ndi tili pa mfundo ya namba 9 yomwe ikuyamba ndi kunena kuti shida ali chikumbo kumbo ya maswahaba radhiyallahu anhum kuti azipanga adhan ndiponso ankalakalaka kuti anaonso azipanga adhan tingolongo solako za mahadithi ena ndi ena amene akuonetsa poyera kufunitsitsa kumene maswahaba adali nako kufuna kuti ana awo azipanga adhana kapena iwo amene kuti atamapanga nawonso adhana ndi apa pali nkhani hadithi yayambirira ichokera pamutu woti kufunitsitsa kwa olemekezeka Ali radhiyallahu anhu kuti anake amene ndi Hasan komanso Husein radhiyallahu anhuma azipanga adhana zikufotokozedwa kunena kuti olemekezeka Ali radhiyallahu anhu adanena kuti ndikudzidandaulira kuti sindinamupemphe mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti awasankhe ana anga awiri Hasan ndi Husein radhiyallahu anhuma kuti akhale opanga adhan. Nkhani yachiwiri ndi kufunitsitsa kwa olemekezeka Umar radhiyallahu anhu kuti azipanga adhan. Qais bin Hazim rahimahullah akusimba kunena kuti nthawi ina pamene tidafika ku Madina Munawwara kukakumana ndi Umar radhiyallahu anhu mkatikati mwa kukambirana kwathu adatifunsa ife kunena kuti ndi ndani amapanga adhana kudera lomwe mumakhala. Tidayankha kuti tidasankha akapolo athu kuti azipanga adhana. Umar radhiyallahu anhu adapereka masaini ndi manja ake kenako modabwitsa adatsatizira mau athu amene tidayankhula aja amvekele tasankha akapolo athu kuti azipanga adhana. Kenako Umar radhiyallahu anhu adati ndithudi uku ndiye kulephera kwanu kwakukulu kwa inu posankha anthu amtundu umenewu kuti azipanga adhana kumachita kuti iwo sakudziwa kanthu pa dini. Adhana ndi ibada yolemekezeka kwambiri ndiponso ili ndi malipiro ochuluka kwambiri kukanakhala kuti nkotheka kuti ndizipanga adhana pamodzi ndi utsogoleri wa ukhalifa ndithudi ndikanavomereza udindo wa muadhini kuti ndizipanga adhana. Hadithi ine ikunena kuti kudanenedwe zokhudza Umar radhiyallahu anhu kuti iye adayankhula mawu onena kuti ndikadakhala kuti ndizotheka kupanga adhana pamodzi ndi utsogoleri wa ukhalifa ndithudi chisangalalo changa chikanakwanilira malipiro opangira adhana ndi akulu kwambiri kuti kukadakhala kuti ndili ndi ulemerero wokhala mu adhini kenako ndikukhala osamaswali swala za sunna swala za nafuli mkatikati mwa usiku tahajudi kenakonso ndikukhala osamasala saumu osamanga namazani imene ndi ya sunna masanawa sizikanandidandaulitsa ine chilichonse chifukwa chokhala ine mu adhini munthu ochita adhana. Ndithudi ndinamuva mtenga wa Allah madaliso ndi mtendere sipitee kwa iye akupangira dua yapadera anthu opanga adhana ndipotu munthawi imeneyi dua yake inali yoti o ambuye mulungu o Allah akhululukireni muadhini mashimo awo. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam adachita dua imeneyi mowirikiza kokwana katatu. Ine modabwitsidwa ndidanena kuti inu mtumiki wa Allah mwakweza udindo wa muadhini kwambiri mpakana mwatisiya ife pa kondishoni yoti tikhoza kuyamba kumenyana pakati pathu ndi malupanga cholinga choti mmodzi mwa ife apese mwayi opanga adhana. Mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adat sijoncho o iwe Umar mtawi zafi gamene chikumboku mbosho pange azan sijizakala mitima ya antu ndi udindo wa ugulu ngati umenewu antu aziza dalila antu ofoka mwaiwo kuti aziza panga azan antu amenewa amene ndi mamuadhinin upanga azan ndi antu amene Allahu tabaraka wa taala wapa wa upanga moto wa jahina kukala haram matupi awo matupi ake a antu upanga adhan.